రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదీత్ సగంతా సాటలైతీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మజల్ కబా ఫగోఫ్ యోర్రా సాటలైతీ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కెన్య ఉమతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్రత్ ఒడూఫ్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కన ఏసిన కేసా రడేవిని సిన్ అగేసిఫ్నా ዳውና ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመዲፍ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰሞቱን ማናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳ በጊት ገገሰን ኢላጅሱን ናኮር መልካ ከገባስ ኩኖ
ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ከሌሰ ጎድነ ወለጋሊጣ አና በጊት ተርገሙዳን ሐሰን አንቻውሊን አከማሪያተን ዋጅሪ ሙሜ ሚኒስትራ ቢክሴጅራ ዋጅሪቺ አከ ተወረመርሰሪቲ ኢሳረት በሬሴቲ ጉተሙ ደቡ ቡራሊም ሶማ አከረኮ ኢሰጉዳቲ ካፎሙ ይፍሴጅራ ሙሜ ሚኒስትራፊ ፕሬዝዳንቲን ሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦለማ መገርሳ ኢመነጋፊ ሚሶማ ምርከኒሱ በርባች ሱማ ተኩማረቲ ሐሳጎቹ ኢሳኒ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ገባሴጅራ ረኮ ከራስፓልቲፊ ኢሳላልቺስ ሞቱማን ፌደራላ አኮጂ መናሳ ፍረቶ ይፍሱን ኡመትኒ አከወሊ ገልቴን ረኮ ይሳፍረቱ ያደቺ ሰኒጅሩ
ኡኩማን ንዴብናን ንጅበናከሉ ምጥሙን ለዲኑ ገለይቱ ሐሮ ማረከን ሐሮ ሞኑት ኢሰቦይ ዳላጁዛ ሰሪሞ ኢሰከሊሳ ዳላጁ ሰሪ ተከሊሳ ሩበታ ወልወቱ ወከን ኢሰከሊሳን ቤና እትቡደኒ ኢሰሩ በቻ ጅራቹ ይበርባኑ ወርጋ ፈተዋስሩ ይበርባኑ የሮገ ባዋቼን ሰት በከ ሙለድንሱን ኑስቶሩ አካሲ ዝጅና ከነዚህ ላልጅ ዋዳት እጅ ከሰበነ ሜጀና ሰምኩን ከምብራዲንጋ ሲና አዳንቲ ኦዳጅ ዘዳይ ማየቱ ማየቱ እንደዳ ወልቂቁ ወልቺ ፖሊ እንደዳ ወለ ኢየሱስ ዝይ ከጀሳ ጎንቀም
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳስ ኢመነጋ ከንጥዬ ፈኖ አዳት ከኑን ካሰን የሙተው ወጂሌ ቁናፊ ጀልሲ ሃላን ሆጀተሙ አስተቀበን ዱበቹ ሳይኒ ኦቤን ገባሲጣ
ሚሶማ ወጂ ወልቀበቴ በጊ ኮበተንተ ኦሮሚያ ቡዙ ትራኮ ጉዳታ በጊ ነደት ዋን ፈየደም ዱዋሚ ደምንቀው ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ጀሬኛ ኦሮሞ ጌደሮዳ ወጂ ቆና ረቲ ጥየፈኒ አወጀ ጀነ ቆነገና ዱዋ ኮበተንተ ማለቀ ካውኑ ረቲ ባስኔ ጀልሲ ጀልሲ ባየኔ ሰጅራ ሊተረጀ ለገባየ ጅር ቢሻል ለመጀላጅራ አከስወት ቦናገነ በከይር ከንደንገለው ካናረ ታወጀኑ ቀምና ነጅ ለከን ነጋን ዋን ሁንዳ ሙርቴሳ ዮነጋን እንጅራ ነየሰዳ በተኒ ሚሶሞጅ ዮነጋን እንጅራ ነየሰዳ በተኒ ብራቱ ነመተው
መሪቸረት ከነን ፊርማተን ኬሳ ዳወናን ተሳ ሙሜ ሚኒስትሪቻ ከኒሳን አጃይፍ ሲሴተው ኤርገዱበተኒ ቦዳ ቀጥቂሌ እጆ መሪቸረት ካን ከንዱበተን ኦቦ ቀልቤ ሳርፋሳቲ
ወጥማን ገራንግራ ከየብሽ እዚህ ተከንም ጀነረሚ ዛኒ አዋራ ከለገሰ ዘይኑ ጂንታይ ደቆቴ ምገናኑ አርጎታቲ ባይኑ ገመት ይገረኑ ያሲን ሶማ ፈጀኒ አህመዳንዲ ኢሻን ኢሳ ማንንም ደርኖታለ ሆስፒታልሌ ጭረማ እንጃረናለ ደ ኦፊስሬሽን ቢሮ ኮርቲቨ ተፈንገሌ ሳፖን ኮንዳንቶሬ ካላካደኒ ዛኒ የከራረት ያደረግነኒ
ከንቲባም ቡልቺን ሰመጋላ ቤኪ ኦቦ አብዱል ከሪም ከበደ ጋፍሌ ጅራቶትኒ አንቻ ካሰኒፍ ሙሜ ሚኒስትራ ዴቪ ከኑ ሂመኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ናንቸት ሂደቴሶቹ አትሬፊ ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞ ፓዳው ጅዱቲ ወልደብዴ ኡመቤ ገመጃርሱማን ሂኩፍ አዴምሰ ኤገለሜ ጭሚያከትፉ ካሱ ኢሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቶትኒ አንቻ ሁንደዱረ ነጋፍ ዱርሳ አከከነን አሙ ኢሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ
ለግንኙነቴ የወለማን ካኒ ኢትዮጵያዊ ስላፈቁማጀ የንጭንስላ ደርሙሞ ባራጋሃን ቀምኖ ወልደን ክራ ዲባዲያ ዋዲያ ባዲያ ወለገር ዋዲያ መዳላው ገር ወለገር ስለን ከመኒ ሰሚ ከነኒ እድርተ ኦምሻና ግሩ ኦቶ ኦምሺ ኦአክተ ኦምሻና ደነ ፈይዳም መተሮሞ ፈይዳም መታስ ነው አንተ ራፖ ሆነስተና ከተና ለሞ ኡማን ተመፈጅ የንገረ ግሩቲ ዶራም ፈደያ ጀንኮን ስካሰን ካን ሹሞ አንሳዋ ዳኑን ዘነኑ ኦማስ ኦሮሞ ከነቀባነቱ ነግኝያከነ ዶክቲቤ ዝናሞ ድማ ድጉ ነግኝ ዶክቲቤ ዝንደው አንቴ ላፋነ ገኝ
Kabasa Radio Sagale America, Nakor Malka, Nakam Tera.
Waraanni Itoophiyaa godina Booranaa keessatti misirroowwan cidha isaanii kabajuuf deeman itti dhukaasuun ajjeesuu irratti gabaase torban darbe dhiyaatee ture irra deebinaa kunootti.
Kibxata darbe gurraan lagaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan ka'aa ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kanaa bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kan irratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti banamee jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Waariin amma eeggata akkuma walitti dhiyeenya irraa waliin deebinee jirra. Har waliin deebiin keenya nama ajjeesa qabadhaanuu fi qabaan jedhu. Namni adda baasanii jiranis nam sadi adda baasanii jirani. Qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoo inni hidhame sunis koreen nam soddoma kan dhaan kaan deemanii ilaalanii jirani. Hidhaansi isaanii dhugaatii argamee jira. Amma gari dhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee kan irra deebineenna waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaafaa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis. Hunda walii warri namni deeggarsi adda bahamne seeraa dhiyeessin immoo seer kamiin laallaa waan jedhu. Irraatti marii taasisaa turre kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallatti kamiinuu seeltiifnii filaalamuu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaas bulchiisa poolis dhaaba keenya mootummaatti hin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhullee baay'ee waan chaalenjii godhaa jiran qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatti ilaallaa waan jedhu gaafii nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achiitti tursuu barbaadullee hin jiru. Kunammoo nurraa tolii galle poolisaa bakka kennaatti dhiyaatuuti bakki sunii miti yakkuma waraanaatti ilaalamuuti kan jedhu waan koreen murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiranii yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran. Ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan guma baasan kan irraatti tarii waliin bichisiifnee sodaameen alaatti warri isaaniillee dabarsanii kenninaa waan jennu haasa. Yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'ee lakkaa'aman waan ta'eef Ijoollee kan qaamitti kaffaltee nam kan hidhuu hin dhiibbiyoo innee soodumuu keessa malee baay'ee nu sodaachisan jiru hin dhiyeessi jennee yaadna. Beenya nam du'e sanaaf dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jaris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jedhu nuufaatu jiran ajajooti isaanii sunin. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fe'in jirti. Jaarota waliin taanaaf danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu tochaa jira. Yoo waaqiin milkeessinna akkuma argamu jira.
Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Gujiitti waraana bilisummaa Oromoo simachuuf qophii xumuree hojiitti seenuu koreen araaraa beeksiseera. Muktar Jamaal Shaakkisoorraa ka gabaase qaba.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiisitti hawaasa ijaareetiniin hojii simannaa kana qindeessaatiniin kan jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Gumii dhimma araaraatti miseensa teeknikaa fi hoogganaa jilagama Gujii kan ta'an obbo Hayilee Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin bal'aan taasifameetiniin adeemsi simannaa isaallee mijataatiniin jiraachuudha dubbatan.
Gabaasa kanadha kan dhaga'u kallaal lallaba akka ta'e beekee haala aadaa keenya ijoollee isaa qabatee karaan banaadha hadhaa boruu jalqabee jeneraalicha hojiin dubbanneerra koronaalicha hojiin dubbanneerra karaan banaadha. Guyyaa sadii fi guyyaa sadii kana keessatti carraa qabu akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsa. Kan ammoo ijoolleen teenya kanaan dura qabsoof kan nu bahan amma qabsoon keenya kan nagaa akka taatu murteeffanneerra. Obbo Daawudis ijoollee tan abbootii gadaaf kenneera uummata Oromoof kenneera. Nageenyaan akka naa dhufan akka koree dura taa'aa naannoo kana.
Tibba kana erga gareen manguddootaatii fi abbootii gadaa araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti jiru ilaalaatiniin jiran gama Gujiititti imalanii booda abbootiin gadaa Gujii wal gahaniitiniin labsataniitiniin jiru. Adeemsa nagaa biyyattii keessatti barbaachisuu fi irra jiramullee tumsuudhaaf ilmaan keenya waamannee jirraadhaanillee dubbatan. Abbaa gadaa Gujii miidhagaanii ta'ellee haala labsii labsanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Labsiin keenya kanaan durallee jirra. Biyya keenya keessa akka dhiigni bu'u Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyuu akka lolli biraati hin uuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baanee labsii isii dabarsaa jira. Labsiin dabarsin kun karaa isiin dhuftu homaa waraanaa habiyyoolessaaleen karaa nu kennaa ijoollee sanaan simannee fudhannaa ijoollee seenaa jennee waan kana barsiifataa jira.
Adeemsa labsii kanaatiin wal qabateetiniin simannaa godina Gujii aanaa shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagaraa haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an wal'aanuu fi tumsuu akkasumatti ammoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin wal qabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isa amma simachuuf qophaa'ne kanarratti qophii gaarii goone jirra. Hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaa illee teenaan haala nageenya naannoo kanaallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goone simannaa gaarii simannaa gammadaa simannaa ulfinnaa simannaa kabajaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan ibsa.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Hayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun wal qabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalaasaadha. Akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaartolii gargaara. Jaartolii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemaa mootummaanis waan barbaaduuf nagaa waan barbaaduuf nagaan akka eegamus waan barbaaduuf immoo akka gitatti waan nutti himameef gita isa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa amma. Ammaatti karaa lixaas karaa Gujii Boorana sanattis akkaataa gaariidhaan waliigalteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti galata qaba. Amma
gaaffin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattu miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nutti fudhata namni. Nagaan qeesaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa
nuti warri rayat siriyaa ogalaa jirru itti gaafatamaadha yoo baaskinnaa dhabanii rakkoo isaa arga.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii Shaakkisorraa.
Godina Gujii aanaa sabbaa booruu keessatti qibxata darbe raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateen lubbuu galaafachuu irratti Galmoo Daawit gabaaseera.
Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa aanaa Hareeroo irraa si'aa turan Gujii ba'aa aanaa sabbaa booruu gandaa Haroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota torba lubbuun yoo darbuu ja'a kataan ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa gandaa Haroo Garrii ka'umsa jecha kanaa maalii jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Sababi homaa sun jiru bakka sababa malee akkanumatti uummata caffacafanii fixan waan isaa hin beennu akkanumaan bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiisan malee maanti akka godhe maan akka godhanii hin beenne waan irratti kun daawwatamee illee beekuu hin dandeenye yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira wobbon lafa tana jira jedhanii uummata nagaa leessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhauma fesanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii kaawarri fari jedhan suni akka malee jiranii warri suni womaalli wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 walakka ganama fuullee. Nami tokko hirribaan kaane adoolam hirribaan kaanii rurraasanii lafa safara mandara san marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhame illee hin jiru.
Jiraataan aanaa sabbaa booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kun amma awwaaluu irra jiranii ganama kana kun awwaaluu jiran namni torbaa amma awwaalamuu jira. Waan tokko namni waan san dubbate hin jiru namoota duuban nama dhibadhawaankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dhadhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana dhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Galtuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dhufanii walumaa galatti namoota 6 turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa 4 fi daa'ima umrii 5 ta'e nama tokko namootti nama jechuudha. Isaan kan naannoo turre namoonni sun miidhaan isaanii miidhamanii hiranii warra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala adoolaatti rifarii goone turre namoota 4 kaleessa jiru nama lama immoo warra achi fuulamii namni lama gaarii akka ambulaansiin deemtee fuutee naannoo isaan illee gara adoola argineera. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraati inni sun gara teessuma gubbaa kanarra rukutame teessuma gubbaa fi. Luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaa xiyyiitiin gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haati ulfaa immoo jilba gubbaa rukutamtee daa'imti ishee dhaa'imtuudha kan daa'imti ogaa isheen sun ishiin harka gubbaa rukutamte namoonni harka dhufan dammoo tokko jilba gubbaa harka naannoo biqilee kan rukutamee inni tokko immoo guddaa fi mukarra rukutamte.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudha achi laafa dhaggeetti egaa ganda magarii achi faggalaan daangeetti achi gama gidee dhaggu namoota afurtama akkasin akka fakkaata gisee kan dhaameera waa isin beeku. Nooti saatii 11 gisee dhagee lafaa kaanu nuti waan tokko uuman qaannu akkuma dhufan dhugaa jallaa dhagee afaan. Galaana daangeetti atteessa irra bishaan yaa'an gama asii nutti dhugaatan irra taasisa gama alutti ba'ee nu dhahee kanaaf daa'imanii harka dhaheera daa'ima anaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee akka nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Carii Galgaloo bulchaa aanaa sabbaa booruuti.
Qabeenya taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba. Achi keessa qaamii hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii nama torba lubbuu isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torbatan keessa nama tadi kanma ya rajan diri kanma agar rati siamat ammadan abadira khalisa dalgalar rajal kaya
obbucarin misensun rayat sabiya kun malif tarkanfi kasifuratan gafi jerus gafata maniru
rayat siya asumar raya ugar mandara sana aani kita kumata ulasta teo disaaf arrasi bana yunnan isani sibuk bala disibana migra niyeku isani matu sabor rastu kusajal kaba maati ma ulasta tae elsi da imman amma kiyotkan ulasta tae elsi yoro ulkawasi kintan kusikre kusikini mo hikate gira asumar raya raya kusikri biyan len isasi jal kaba ulasta tae nasana asin gira isasi len kambikan ulasta tae male isasi umata galo kusirrasi dika ingiru
Bucari anda belani, wara rasa sarai tersebut yang rukas yang dua kesa, sadi ide total rukas apa nani dah jero. Wain agi nyan cas gak fatamani, halin anno amat as gak bahatau radio view himani jero. Kebas radio segala Amerika, kalau murait, Nairobi.
Godina wal lagalita ana wana sibut warana nabili summa oromof simannan god amera na kormalka gabasanuf irki qaba
ittana wal tikaba kore teknika fik indesa simannan godna wal lagalita kantan obbo bekele garba ana manisibu gendebadi yarawi tergamudan hidattota warana adabili summa oromo simatan ilalse wanjadan qabu
akoma karora kenyattu guya kalesa tikan simachu daf popa ture akoma yanetti simmo namota diuti arbechu dandegno simanne jira la kos sania mabsun marwacha sawbajeyu misesa warana debsuma rumo gabeyida wagadera dafkan jetan kallenjisan dirka masani ba kan turan kumacha dida dafkan jisati kan kumacha nifi sabasani tif namota bayida dabanida gara kanat tifidu dandote nyabayida manna isani simmo nugura gausani tif naguman nugura gausani tif bayida madani
obbo bekelen hidattot niwabo wiyota kibtata kalisa hanga kamisa boritti wiyota sadif bakasimanna qopay fitisimatamuf jiran kuma kudan kangan yotelle wiyota kalisati hangarra jechunis wiyota lamakisetti kan anga matti timataman lekofsi isani murasato rakan dubatan walti qaban kore teknika abageda drani obbo beyene sembetu kalis akabi bisitti himanittimo erga guyota lamankanetti kan sibataman lekofsa murasato himani yerofit akamitti hammejeda midragawun dandama ogantota kan zonil zattargamano qunnamtanittu isano malis ninjedani kan jeruf obbo bekelen kanutti mankabu
atau yuti kabataman wantinu yarga jiru mayu baye taw sati ganarkino amaluma rebelola sababi te fisimo warana kana bakato kutti warargame yero bramo bakabrati argama anati fi bakato kutta gana sibanna jedame ya dame ro dagamu warani sum bakabrati so so yargama haluma kanan fakenya ti bamma anale baye ti anale baye ke se injira jinni bakata bakanuti kore teknika kana din disiniti amma warani argamira kana tv sanin bakka bakka sanjirani tukutukun kasun baye ojul farata tufula kenya turajira musimmo yero satti kopofne wanu duma tumranne logistiki barbachi sun duma simmo kope fanne tsenu yero tukula tejira sawi kanab bodi terkfanna jira amma siro kana ke sat guya guya kale sabai nan simachu nurre ture ataw yu male injal qaba me male bayi nan simati jira me guya ar garu bayi ra kanti ga jiru kunamne gara ke nya dufu da ko pirra kan jiran kararra kan jiran nusmo ge jiba go bafne kan jirru bayi ra je chut ataw tiga wal magalasa ga falallu fe dai ummanni kabu siro lallu namon nubra dufani simmo fe tsani weta lallu baye kan nama abdachi sufi kan umna nama kenu ejichun dandam
e amma kan brana ka komiti ka jiru media sabra rede ma jiru hoggana kan hoggamalita jalmro ma yokan mo namota asati hoggana jiran kan alya sufi sudabun afra ko kan kasa jiran jiruti gama kan amma
de e dugu mamma oto akka jasa sanati kara sanatu de meti salbachu midan da ture hoggansa korana libelo la ku argachun salba miti atau tiemmas yali fejra jalmaro argachun afi karasana tu nutai je kan bay musafisun beina kanati jamma yutana ni yali kenya tu fejra apa gada bayna sambato karasana ra ramadamani kunamti sawalin tul tul fejtu afi yali darajru atau ti wangudani mo jalmaro afisi ajija warana ni tafisi takiba fisi ogansi olanan adabisuma urumo ayuren ajijan warana waligala talan ukinani jiru isani fisimo talan akatin gamu fi arkakenya fi arkaba kabwasati isani tin argame jira kanavi yani ajija warana toko yada ayutre ava wali gala toko tin ala ta jenne sabbi yannef waran li bakawun dumati walitika bame nigala yo karadda ajaji buragawud abates funinu marawata jenne
oda hulle jumma sheh neymasan simanna wobo harawi retargaman kisa isan toko adinsa simanna jolqbate akasjeru
lolinu barbachisu ilman kenya wolodun qabanu nu sabaonis ilman kenya odipinis ilman kenya kanafu ayo to fitida badanne jode kenya ara ulgalfanne karana gaati wadin qasawu qaba anjedurani ya da qusa ayo bira qamna na mota qasawu to bira qamna addaba basani hundu addaba basani ma fi jiru jode nis nu bilbila jiru timilka hajira yeruke
wai fuldra ilalchis obbo bekele garba akas jedani jiru
denzi danu amma namoto yokan simwaran musumma rumbo gal fachuda ka kore kanati isamboda gutumad mobiyati gutumad morumiyati arada nagi fachu yennetu yana yokan simmo partile siyasa satu motumma fi aba amma motumma holi walitbuye jiru kana arara duga busani busani nagawara akan ni buta sesudah baka ada kenyati walu magala da pilisi asal rumo waliti kabani waliti aratsu toke suna nitami
hidat tota wabu kalisa simataman kisa jal dadi olana isan toko imma simanna sanifi adem sagara fundra lalse wanati mankabu
halbi jiru wataraitu walergu kenya dayi kanina kamati zrewetu kanina kanini akadi miyoluru fi tanke buten tane du ganjir ku kawre ra fago kata yedi shimanna gudja kata mi gudani yedi amam mo wori tuma da me maji da korra kanya ta jiru wata da sadafa ru di duti da dar gudani dire ni kade bi ne le tala ni da barka barda ni mo di akato wa ta ni mo sala ke kato muri da ni da jira ni sharra ga ri amar da ne kara tala ni din kan ne ni da min din tu su gudjin din da ngara su da din jatsini kara ga ri da la ka katta ru kara da
maltuka warane nanulita socho kan gigi sanjar merojini mari ango imbani jarri kun jadameti social media yo kan mo media sarat de majra wan kana kuba qabti mariachu fi aligo tanitu
kalaga ofiko fi siyami kan meta bilbilete inde ramma jani sanatu tudin na bane jinani yello le mare sananjere inni ji mo amas ya mi chu ko da ni ko ka ni ka dare ni da ri da ni su kan bi ji ra te waye ye ya da
ato amma dadi amma won tosni ka jirani kan broni aba ofisa je zaman turre sere capsa turani balle sa turani worra da ba turani jani social media yo ka media sarat gati sanijru tari kana jwol ka anje tankabdu
ishe angara ko dibin nu gani akajira ni nan mede su kala tun tani karana gan karani gan nan mijala ni kalimati dallam prati sanadi abugire na ba tin yan ne dibin dikke sanna kumude se gere karaka na kabati tu rata sanna ro ni nan yada kala alu am plan nu sin kadmi wa dibin tin kala tin riya se ojin o jida tu ni kala tin riya mar de deri
korin teknika arara ho fi mutuma jiddo trawo sama jiru fi tambasu tatta fatajiru akoromiya tidowen simanna digdam kopese kessa kanin kuda shantan litorome attergamu isan kessa kan hidattota wobo simeten murasa yimutan hidattotni wobo hangamma simetemenis ibaf sadettemi lemakantanida gabas radio sagale america na kormelka menesibu harawira
Radio Sagale America Sagantaa Afaan Oromoo Sanbataaf Dilbata Tamsaasa Gamasaa Talaayitii Naayil Saatiin Dabarsu kanar'a kanuman tumura qop iboritin wulit debina nagat bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.